Amérique ni Taïwan, Kassan Kemesu, Mugani Kilena, Jaokela ou Katomba, Beka Lada Jatimne, Noe Control Douanière Kolosili Noya, Kanyini, Kassaria Bet Talike, Nyona, Tabulonye, Anika Namarako, Keleli Ferautike. A sonenko wasablon fe arabadon abeta sisan Amérique jamanaka sanfe wasablon la noe senai abefoko abina son kasemantia yoromina. Chinois jamana ya jira alamsadon ko ni waleni be Amérique jamanaka laidu tien kosabe noye ka jenyoya dron mara minute porobaye ni Taiwani. Eken ba kele kosabe jamana ofe ani munuche be chiden juruala ku bolono bla benkana ni yarama khoranya kumakanye walma ni fanye ni chinois jamana mara noe Taiwani. Jamana kokanko ministri yofo akakunafuni dokono mindira AFP ma. Ministri yajira ko Amerika ka benkan lafasali na boli dabla jona katamashen juguchi dabla Taiwan yarama horaya danfara jekuluma. Washington ni Taiwan teni chidenjuru jenyuwa forobaye chinois jamana bo minjate akad jamana mara doi. Wa aya la iduta ko abina amine dondo fangala ni amagobe ala.